Why? Yeah, bow. Bow, 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 bow. This is Gigi Money from TZ. Hey, it's all of my life. Yani nilipata tabu, lakini sasa nakula kukubaga yani bibabu babu. Waridha nitakufa hivi, ila wanashika adabu. Nikikonda na kunenepa wao, ndo wanaopata gatabu. Na sasa natamba, wanga na wapa gathabu. Wamecheza na ndevu nyingi ila hizi sharubu za babu. Hey, chapa minyororo, chapa minyororo, yani tunawasurubu. Kama papi lato huku, ata kama umesubu. Hey, meshani yangu mi, we, unanijua mi, we. Kitaka shindana nami, utapigwa mawe, we. Yani mindo mimi, hey, naitua Gigi Money. Hey, toto wa mjini gusa, unasewewe, hey.